Ice two up on the mic.
DJ Gillo Production.
Hopefully, up to nine. But get it. Nikipiga show zinashika si uko hapa kujipa sifa. I'm here for the love and the passion of the game. Alafu badai do itajipa. Nikipiga show zinashika si uko hapa kujipa sifa. I'm here for the love and the passion of the game. Alafu badai do itajipa. Itajipa do itajipa. Itajipa do itajipa. Itajipa do itajipa. Itajipa. Itajipa walai, itajipa mafans wanapenda vile mistari napika. And I believe, one day nitafika. So please God guide me, nipe malaika nilikam na ubaya. Maniga wananigwaya, chiki wanani desire. Rap zangu mambo mbaya, rap zangu mambo mbaya, I'm working on the double, I'm where I'm from. A nigga gotta struggle, na venye na wahinu na music tadhani habu. Mina rap na trap, I'm putting my city on the fucking map. Nikipiga shows zinashika si uko hapa kujipa sifa. I'm here for the love and the passion of the game. Alafu badai do itajipa. Nikipiga shows zinashika si uko hapa kujipa sifa. I'm here for the love and the passion of the game. Alafu badai do itajipa. Itajipa do itajipa. Itajipa do itajipa. Itajipa do itajipa. Itajipa.
Do itajipa bila kugive up. We came from bottom, aim to the top. Had no job, so I took a bob. Music be my passion, I can't stop. Chains on my neck, no more check. I give out in cash, bitch on my chest. They know I'm the best, don't mess me. Less than peace, I buy like a pest. Nale mwakisha, atina watisha. Wataki kuniona, wanachoma picha. Ndo mwana wajificha, swezi bisha. Mimi usafisha, sijuangi kubakisha. Fire, fire, every go. Kwa ubaya, ubaya, naitaji zodo. Sawa, sawa, mindo dawa. Hawa, hawa, wamepagawa.
Nikipiga shows zinashika si uko hapa kujipa sifa. I'm here for the love and the passion of the game. Alafu badai do itajipa. Nikipiga shows zinashika si uko hapa kujipa sifa. I'm here for the love and the passion of the game. Alafu badai do itajipa. Itajipa do itajipa. Itajipa. Itajipa do itajipa. Itajipa. Itajipa do itajipa. Itajipa.
Do itajipa and so minafika. Nikishika mic wanajua mini clicker. Shows inashika wasupo wanajipa. No room for haters. Mimi ni wisha. Tumetoka far, tunaenda far. Fuck, all thanks to ja. Tumekam na moto, tumejama ngoto. Huku ni kulia lakini tuenda kushoto. Ukoko na kwa tupige mafoto. Wajua tumekam na tunamangoto. I'm here for the passion lakini si show off. Najua ni talanta lakini sita post off.